Sura nzuri na njema tabia, pongezi kwa mama yako alokuza. Mwendo wako unavotembea utazani ngamia, yani baby umetulia, siku ni kasoro. Unanita sweeti na kitahani, umelizia kuwa na mimi kwenye shida na raha. Tuvuke ute mitiani, endapo ikitokea tumegombana, msamaha utafanya tucheke, penzi letu lisishie. Wambea wapete kusema, endapo ukitaka nikupe nyumba gari, mitajibu sina. Endapo ukitaka nikuonyeshe upendo wa dhati, wesema kila muda nitakupatia. La 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 ra, unilalie kifuani. La 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 ha, tangu kujuana nawe. La 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 ra, hata nikikuta chumbani. La 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 ha, tangu kuwa na wewe. Kibaridi kikinishika, sina hamu na hilo shuka. Hata mwili wangu napozizima, na kutaka wewe. Wai mapema kunishika, mwenzako nipo yutabani. Daktari wangu wa moyo wangu, nisha kufanya wewe. Iwe kwenye raha ama sita, usiniache mimi nitaumia. Pendekezo langu, chaguo langu, shina we mirele. Yani kwako baby nime fall in love, nime fall in love. Ukiniacha mila hano, oh, oh. Enda hapu kitaka nikupe nyumba gari, mitajibu sina, oh, oh. Enda hapu kitaka nikuonyeshe upendo wa dhati, wesema kila muda nitakupatia. La 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 ra, unilalie kifuani. La 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 ha, tangu kujuana nawe. La 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 ra.